Kampuni ya masimu ya MTN etegezeza nti etendese newo obukugu abavubuka abasoba mu 10,000 mu bya ICT byekuusa ku business okukozesa computer okweyambisa internet n'engeri gye bayinza okwerindamu obumenyi bw'amateeka obukolebwa ku mitimbagano. Bw'abadde yeetabye mu kutikkira ekibinja ky'abavubuka okubadde e Kabalagala Youth Center, manager wa MTN atwala ekitundu kya Kampala Augustine Mule ategezeza nti enteekateeka ya Internet Based Digital Literacy etandikiddwa mu districts 7 okuva mu bitundu byonna.